Hakuna male mandikuwa tilazma ni teseke. Na kumbuka tukikosa, tukipigwa mateke. Landia kitu chuja keja, tukifukisha tarehe. Ya kukanjisha rentiko. Juzing, hakuwa na eni kwa benkiko. Na kumbuke leta mali kwanga ati amekafunga kijipendekeza kwake. These are strange people. Cause after I lose job, hivyo ndo wali lost. Jwa kuna ganji, na keja kubeneza wa host. That's when I learned, when you broke, you don't matter the most. Jwa tama relative, manze wote wali to ghost. Shida ndo fuza binadamu jinsi ya kujikaza. Kitu liko mebake ni siku rudi mushada. It's hella painful mbaka leo nikiwaza. Jusi jutu ngeko wapi bila maombi ya mother.
Maisha li nichonga. Ikabidi nimesaka. Mana matisu yalikuwa mengi. Mama natapeni. Hakuna chakula nyumbani. Maji paka mtoni.
Osema education is the key. But let's agree, tuneza agree ku disagree. Ayanga mi thonda pata ki degree. Then kama da high school, kama ni misko ki D. But D plus ineza kupeleka wapi. Na form kiasi, kijipa uko lucky. But would you believe it if I told you that I was happy? Na si ati story ya chuo, mini likuanga staki. Cause I dropped out for 3 years before ni joined Seco. Akukwa na doya fia, mamse wa kuiseto. My decision to go back to school thereafter was a choice that I made, don't ifunge yo chapter. And I know my parents tried their best. Cause a generational curse was laid to rest. Yes, si kufika uni, but nilisafisha rada. Na sijui nje kwa vipi bila maombi ya mother.
Maisha linichonga. Ikabidi nimesaka. Mana matisu yalikuwa mengi. Mama natapeni. Hakuna chakula nyumbani. Maji paka mtoni.
Yeah, tane tulikweli kwa nigiza, kuna light tuko mwisho. Generational curses result to ni kifo. Diabetes na blood pressure. Izi konju stakumada only kauna lack pesa. And this I'm saying juni kitu ni me witness. My dad was a victim and he passed from the sickness. All alone we were trapped in a system. Hoping that siku moja vitu zitakuwa different. I'm telling y'all about vitu mi wasibongi. So that you understand reason you value maombi. Kuna time uneza kwama na vitu wazisongi. But keep strong, real winners who are hawa kondi. I contemplated suicide, lichoka na maisha. Eventually I pulled through na nikashinda vita. Na hivyo ndivyo nafunga ibada. Napa mali nimefika njia maombi ya mother. God bless.
Maisha linichonga. Ikabidi nimesaka. Mana matisu yalikuwa mengi. Mama natapeni. Hakuna chakula nyumbani. Maji paka mtoni.
Baba. Asante, asante. Oh, asante, asante, asante.